It's DJ Drex Africa.
MJ.
It's on the beat.
Namaste, MJ. I got
more amazing jams on ZambianJams.com.
JB. Roxy. Yeah. MJ. Afwa. Life is really simple. Life is really simple. Life is really simple. Mundu wanga life in kulimba. Life is really simple. Life is really simple. Life is really simple. Mundu wanga life in kulimba. Life is really simple. Mamuna ni kulimba. Evitani mapushinga hadia monga ni kuleba. Vakamba atina sila. Vakani satili semu.
Mwana mamuna ni weka. Elo ngalama sisi vela zeka.
Life cho sapo manja ngaufu na pika pene osae sana kupanda chetekela muli Yesu MJ the killer kumanja na katemo isa kwa tuniokosa ukafusa tikujua mache kana luba na kamita kana chuka kamosi pangani ya mastata ni masanduka chipoza nipendele sokwa na mwandi niende cheo kwana jaba kwa tuniokosa mwandi bana sheta bagaya. Life is really simple, mtu wanga life ni kulimba. Life is really simple. Life is really simple. Life is really simple, mtu wanga life ni kulimba.
Africa.
Ela kanono. Young Sneeze. Young Spider. Gotcha.
Oh yeah, it's DJ Drex Africa.